mazo wangu lonyago musha ifisela bazamaya batholi tuba abadluleli wemi bazambe kabusha zikuthaza abatwana bahambe bayofunda esenitholi msebenzi amakhaya ezovuka ikhumbula abazali bena bawandani bevuka bekhulekela impilo engcono basalele muva basitelele edalweni ukhimnyanga mayingafuna ukuvula ngekhulekisa imali kulezo zandla mayingafika ivuza uthando lwezimanje waphika nalo uzobuyele muva uyathela ubheke umhlaba okwenza manje khona kusasa ozokufuna amen.
Uyathela ubheke umhlaba okwenza manje khona kusasa ozokufuna amen.